Dr. Rudasingwa Theogene bashimiye iki kiganiro muduhaye. None rero umwumvise inkuru yuko n'Ububiligi bwahagaritse ubufatanye bwari bufitanye n'u Rwanda mu rwego rwa gisirikare kereka ku banyeshuri biga igihe kirekire muri Ecole Royale Militaire. Iyo nkuru mwayakiriye mute?
Twayakiriye neza. Mu by'ukuri umuntu yavuga ko yitinze yakabaye byarabaye na mbere, uretse ko ije inakurikira n'ibindi byemezo ibihugu n'indi miryango mpuzamahanga yagiye ifatira u Rwanda kubera biriya bikorwa by'ubushotozi by'intambara byo gushoza intambara muri Congo. Mbona rero Abanyarwanda ndetse n'abantu baturiye kariya karere k'iwacu ndetse n'abandi bantu bose bakurikirana iby'u Rwanda bakwiriye kubyishimira.
Nimba nkurikira neza, mu rwego rwa gisirikari Ububiligi bubaye ubwa kabiri nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabona hari ingaruka bishobora kugira ku gisirikare cy'u Rwanda?
Ubundi mu by'ukuri abasirikare b'igihugu umuntu yakabaye anatekereza ngo kujya kwitoza cyangwa se kujya kwiga ni ibintu byiza, kuko baba bigamije kugira ngo abasirikare barusheho kumenya umwuga wabo kandi bazawukore neza, ariko kandi bawukore ari umwuga ugomba kurengera inyungu z'igihugu n'inyungu z'Abanyarwanda bose. Ubundi rero umuntu yakavuze ati n'amatwara kera umuryango wa FPR Inkotanyi wari wawuducengejemo nk'abari mu gisirikare cyangwa se abakirimo, yari amatwara meza yo kuvuga ngo umusirikare wa FPR agomba kuzaharanira inyungu z'Abanyarwanda bose. N'ubu ngubu rero kujya kwiga hirya no hino, ubu hamaze kuba abasirikare benshi bo mu ngabo z'igihugu bamaze kwiga hirya no hino. Ikibazo ni uko ibyiza byo biga ntabwo babishyira mu bikorwa, kubera ko igisirikare cy'u Rwanda ubu ni igisirikare cya Kagame, gisa nk'aho cyafashwe ingwate n'abasirikare bacya nyina bakabarebe na Kayonga na Nziza. Ku buryo rero n'umuntu yanakavuze ngo ibyo kwiga hirya no hino nta nicyo bimariye igihugu muri iki gihe, ingaruka zabyo rero ni iyihe? Ingaruka zabyo ni uko ubu ngubu u Rwanda rugenda rutakaza inshuti, rugenda rutakaza ubutwererane. Ariko nyine murabyumva, murabikurikirana, Leta y'i Kigali ikunze kuvuga ngo ibyo ntacyo bivuze, ngo u Rwanda rurishoboye. Ariko twebwe nk'Abanyarwanda tuzi ko u Rwanda rwifashe uko rumeze, tuzi ko ibyo byose bigenda bigabanya inshuti z'u Rwanda, bifite ingaruka ku baturage n'imibereho y'igihugu.
Ubundi muri make mwatubwira, muzihe nzego usibye ibyo mu mashuri, ni muzihe nzego Ububiligi bufatanya n'u Rwanda mu rwego rwa gisirikari?
Ubundi mu by'ukuri mu butwererane ngira ngo ayo masezerano niba nibuka neza yasinywe hagati y'u Rwanda n'Ububiligi mu mwaka w'2004, byagomba kubamo kwigisha mbese ingabo mu bijyanye na gisirikare, hariho no mu bintu bijyanye n'ubushakashatsi ndetse no mu rwego rw'ubuzima. Hagati aho ngaho ndetse hari n'abasirikare ngira ngo b'Ababiligi bari bagiye no mu Rwanda kugerageza kwigisha abandi basirikare mu ivuriro rikuru rya gisirikare hariya i Kigali. Ubu nabyo rero byahagaritswe, n'ibindi byari biteganijwe mu mwaka utaha nabyo byahagaze. Ibyo rero byose bafite ingaruka, ariko nk'umuntu yabireba mu rwego rw'Ububiligi gusa, nuko ahubwo hari n'ibindi byemezo nk'ukuntu byatangajwe n'Ububiligi ko buzifatanya n'abandi ba minisitiri buri muri ya muryango Union European,
Uburayi Bwunze Ubumwe.
Uburayi Bwunze Ubumwe kugira ngo iriya raporo niba izongera gusohoka ngira ngo mu kwezi kwa 11 tariki 19 bazafatire u Rwanda ibyemezo bikaze. Urumva rero ko Kagame n'abambari be nabo bagomba kuba bazi ko bari mu mazi abira.
Dr. Theogene, u Rwanda rukunze kuvuga, reka mvuge ngo nimudukoraho turakura ingabo n'abapolisi benshi dufite mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, cyane cyane muri Sudani harimo abasirikare benshi cyane ibihumbi n'ibihumbi. Ubwo nanone ntabwo u Rwanda rushobora gukoresha iyo ntwaro kugira ngo rukumire ibindi byemezo byo kuruhana?
Nibyo koko, ni intwaro rukomeje gukora. Muribuka neza ko wenda baba barabyibagiwe cyangwa se wibuka neza, muribuka ko mwaka w'2010 iriya raporo yasohotse ivuga ko u Rwanda ingabo zarwo kandi zishyigikiwe kandi zaratumwe na Kagame zakoze amarorerwa yo kwica abanyekongo ariko cyane cyane no kwica abanyarwanda cyane cyane abahutu muri Kongo. Muziko u Rwanda nyine rwahise ruvuga ko rukura ingabo zarwo muri Darfur muri Sudan. Hanyuma y'icyo gihe muribuka ko umunyangamukuru wa Loni ndetse yahambiriye akajya u Rwanda nyine kwinginga Kagame kugira ngo byo kugenda bityo. Ariko rero ibyo byari icyo gihe. Ubu ngubu muri bihe byo tugezemo urebye ukuntu amahanga ya yifashe kuri iki kibazo cy'imirwano ibare mu Kongo kandi ibaho kubera ibikorwa u Rwanda rushyigikiye, bisa nk'aho amahanga yinyaye mu isunzu ku buryo noneho bagerageje gufata ibyo byemezo yego hari n'ibindi byakabaye bifatwa. Nibyo rero koko Kagame azavuga ati dushobora kuva muri Darfur, ariko ngira ngo twibuke neza ko kohereza ingabo muri Darfur ari ibintu mbese bifitiye akamaro Kagame n'abambari be kurusha mu by'ukuri wenda ako kamaro ko amahanga yaba atekereza avana muri icyo gikorwa. Ndumva rero ko nubwo bazagerageza kubikora kandi ndumva atari nabo bonyine, numvise ko na Uganda bavuze ngo kubera ko bavuzwe kuba nabo bahari ukuntu bari inyuma y'ibyo bikorwa bikorwa muri Kongo ko bazavana ingabo zabo muri Somalia. Ibyo rero ni ibintu bya chantage cyangwa se blackmail, sinzi uko tubyita mu Kinyarwanda. Ariko ngira ngo amahanga ubu ngubu ari maso kurusha uko byari bimaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Twizere yuko bazamenya ko bene ibyo bikorwa byo kuvuga ngo bazavana ingabo muri Darfur bidakwiriye kubuza abantu gukomeza, mbese bavuga ko ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikwiriye guhagarara kandi ko amahanga ndetse n'abanyarwanda cyangwa se n'abandi baturiye akarere badakwiriye kubyemera. Nibyo koko rero bidashoboka ko azabikora atyo, ariko ngira ngo burya sibona.
Dr. Rudasingwa Theogene, ndabashimiye iki kiganiro.
Murakoze cyane.